Pose.
Now busy.
Kamatadem, munjudem, kamatadem, pekejeng ay. Kuno kamata.
Kamatadem, munjudem, kamatadem, pekejeng ay.
Chemeni kamata.
Una uamuse
piti.
Toto livanga, pogna mati. Baby natamani. Nikubite kama
kiki.
Sorry niko too straightforward. Sinaga time ya kusleki. Surely only you need a oa. Sinaga time ya kuslegi. Kukuona
ni kama komedi,
yeah. Napopona usiku lazima mechi.
Wakie kwangu ni kama komedi.
Kukuacha ngumu kama mzengu na kivuli, yeah. Karibu wangu na ukigam. Add a little lika tu ya ginger. Leo stingo ni deadly. Utadhani mininja leo sitaki ujinga. Surely tukutane 8 p.m. To drive around in a BM. To land home like it to 9 p.m. To pick a cinema back at 11 p.m.
Shuri wa kulinda.
Apo kwa DM. Shuri BM. Shuri.
Shuri.
Shuri BM. Shuri. Nisepe, mana tatizo wewe. Uridhiki unirikula tamu. Uridhiki unirikula tamu. Usinune mshamba mapenzi. Kwa ya mapenzi kukwacha siwezi. Kwa komini na mwaga dola. Kiuno chako kena niko mowa. Na kiutani utani ukingusa hani. My love flying.
Kwa komini na mwaga dola.
Kikam, add a little liquor to your ginger. Leo stigo ni deadly. Utadhani mimi ninja vile na ipiga. Shoni tukutane 8 p.m.
To drive around in a BM.
To land home like it to 9 p.m. To pige cinema mpaka 11 p.m.
Shuri wakule
apo kwa DM. Shuri BM. Shuri.
Shorty.
Shorty.